Basebo ne banyabo abantu bakatonda mwena njagala kubaniza mu nyala Mukama waffe Yesu Kristo. Olwaleero njagala kusooka okubajjukiza kyonna ku lwajjo twabadde n'ekyokuyiga nga gwe musingi gw'ebyokuyiga ebirala byonna bye tunaddako okuyiga. Gwabadde kugamba nti ekyokulwanyisa namuzisa buli muntu kye yeetaaga. Kasita omanya nti oli muntu ate ne kamala kakutanda n'obaamu ekirowoozo eky'okugenda mu ggulu, oteekwa buteekwa era osaanidde okuba ng'ekyokulwanyisa ekyobeera nakyo. Mu bufunze twabadde twogera ku ani ono? Ku Bayibuli. Bayibuli ky'ekigambo kya Katonda. Tulina omukisa nti Katonda yayagala nnyo tugende mu ggulu. Yeenyini n'atuwandiikira n'akozesa abantu ab'enjawulo, ng'abalala babifuna ng'ebirooto, abalala nga bawulira ddoboozi, abalala ng'aluŋŋamya bigambo byabwe, twalabye abalala baalidde birye, ng'abalala balina engeri nnyingi Mukama ze yayitamu okubatuusa ku bubaka buno. Abamu nga n'obubaka tebabutegeera nnyo, naye Mukama n'abagamba nti, "Gwe wandiika, tegeeza abantu." Basomo ne banyabo, kyate kiriba kya nsonyi omuntu alina Bayibuli butagenda mu ggulu. Kiriba kyaki bannaye? Kya nsonyi. Ng'olina Bayibuli yate nga lwaki tobeera nayo? Ng'olina leediyo, ng'olina ennyumba, ng'olina poloti, ng'olina ekitanda, ebeera byonna bisinga ssente za zino ezigula Bayibuli. Weefiirize emigaati, weefiirize ennyama, weefiirize obuwoowo ogule Bayibuli. Naye nakugambye ate gula nnyo Bayibuli gy'otegeera mu lulimi lwo, naye ate osobola okuba ne versions ez'enjawulo olw'okwongera okwetegereza n'okumanya ebintu eby'enjawulo. Naye ate nakugambye kakasa nti bw'obalamu ebitabo biri bimeka?
66.
Bw'olaba 27 ebyo, bw'olaba 69, bw'olaba ate 45 ng'omanya mu lulimi olwa bulijjo kyandibadde ekigambo kirala ne kankireke. Naye manyamanya nti gy'oguze kintuufu. Eno Uganda zaabu, kyangu okufuna ekirala ekitali Bayibuli. Ebitabo biri 66 nga mundagaano enkadde mulimu kakasa obibala 39, nga mundagaano empya mulimu 27. Naye ate kakasa nti yo, kakasa nti ogisoma. Bw'oba tomanyi kusoma naye ng'eka eriyo bazzukulu abanaagikusomera, gigule gitwale eka, abaana otule wansi basome. Kakasa nti ogisoma, togipapira nti ogisoma ogimaleko ng'amalako amawulire. Soma mpola mpola by'osome, kakasa nti obitegedde. Bw'oba totegedde tobuuza buli ayitawo, buuza mumanyi. Ate era kakasa nti bw'oba ogenda mu kusinza wonna wona ogenda, ogenda ne Bayibuli yo. Bagamba nti Luka 2 ng'obikola bw'olaba asoma birala ng'omwenya, ng'omanya nti akufeze. Buli waalaga w'osoma twalabye nti bali baabasiima kubanga baakeberanga balabe oba kye boogedde kye kyekyo. Toddayo kukkiriza enkola egamba nti omusomesa ye yabinsomera yabimanyi. Bino ebyokugenda mu ggulu gw'obyetegeerera kubanga gw'ogenda. Ayinza n'okubanga asomesa nga tagenda. Nalabako abayita mu takisi n'ayita nejjula n'asigalayo ku siteegi. Mwali mbalabekaawo? Ne bus enamba n'ayita, ate ayinza n'okuba ne ku steering n'aweta n'avugaavuga mu kibuga muno n'abatambuza. Bwe mugenda okutuuka ali wammanga n'avaamu, ddereeva n'ajja nga mulala. Kakasa nti akuyigiriza tabijja mu kamwa, tabijja mu mutwe, abijja mu Bayibuli by'asomye ng'atoddayo eka ng'ogiyiga. Bayibuli tebasoma nsome, bayiganjige. Kyeva eyagala olulimi lwo, kubanga okusaba kwe kwogera ne Katonda, ate okuyiga Bayibuli ye Katonda ng'akuddamu. Bayibuli yonna endagaano empya n'enki? Waliwo abajja ne babuzaabuza abantu ne babaga nti ffe tuli bandagaano mpya, ate endagaano enkadde yaaki? Ffe Yesu bwe yajja twadda mu ndagaano mpya, ffe tuli mu ndagaano mpya. Njagala yogere ng'omumanyi kye kyatuleeta wano. mubuze nti Yesu byabera wano yosoma ko mundagane mpya mubuze ngo muyivu tukanze na chitegele mubuze nti Petero yasoma ko mundagane mpya ababata abantu abatizibwe 13 nabayika ko moyo mutukuvu bayine ndagane mpya bonna bali basoma muzingo kuli mundagano chi
nkadde
Endagaano empya is the continuation of the Old Testament. Naye ng'etuukiriza butuukiriza. Etuukiriza butuukiriza. Nze nzize mmotoka nga ntudde. Katokaayana. Ti yabadde atudde ate nayimiridde mulala. Luli nabadde era ntudde era yenze kati nze nyimiridde. Endagaano empya. Ebirimu byandagaano kade endagaano empya yali olwo Yesu yennyini azze ne yeeyogerera.
Amina!
Era baba yeeyogerera agamba nti nze sazze kujjawo bibaddewo nazze byonna ebyalangibwa bituukirire. Aleluya!
Amina!
Era wala agamba nti nze okutuukiriza ebyo byonna ebyampandiikibwako mu muzigo gw'ekitabo. Endagaano empya. Tukirize ndagaano enkadde tokuba akadongonozi n'amazina ag'okwekulisa endagaano enkadde waliwo omukwano gwange omu ngate w'amawulire yankubira n'aŋŋamba nti n'ekibuuzo kyange njagala kulabako nze no ndimoroka ŋŋenda wala kizibu toyinza kukimbuuza mbadde njagala kulaba na maaso kibuuzo kino kyanketa dda kiki amateeka agalimu ndagaano enkadde nga makakali Mataba 7th day atina imu somayo nenze banandiroza ni mundagane mpya Yesu yakakendeza marunji nenseka nemugamba ati waliwo obulwadde babuita scripture myopia babuitani
scripture myopia
David babuita scripture myopia kwe kusomera okumpi bwoti wanalabye omuntu ngate asomere ane baye omuntu ngakola bwati that is short sight Tewali wachigamba ne mugamba tikankubulire kateka nkulage nti nzate mbakubanga mbyawulamu nandi somye nandi kiririza mu nkaddate ntya mundagane mpyagamba baba gamba nti mundagane kade nti toyendanga babeka bakizian bible mwechiri mundagane kade nti toyendanga naga na yate nange mbaragira mwene mpya bwotunulira omukazi n'omwegomba Obo musajja n'omwegomba n'omala wekomba mukama taba sirimu ono ayayayaya ono yali ludda wa Bible nga malaika awandika nti ayenze akoze atya
ayenze
kubanga amwagadde ayenze z'obwongo bwe endagaano empya ate yeri konko nnyo ekulaga nti omuntu asobola okwonona nga ayononera mu buki
Mwongo.
Ate mundagane kade bakulinda nga nebakwata bakuba mayinja. Kati ombongo mukubaddi.
Tomanya na mumanya.
Nakade wano waliwo abayenderera nenga yenderera mu bwongo. Ababba yakati babaga ntotanga. Bogambo bugambi omunomugamba nti yegoli bofalumbe ki. Emotoka nezita abantu abategereka gwe nobeerawo. Bible ekandi ng'owandikibwa nti omukozi otya?
Omulise.
Kakati endagaano empya yenkadde. In fulfillment etuukiza butuukiriza. Ebigambo batawanya. Old Testament. New Testament. Fatuli mumpya. Njagadde kubasaba gula Bible yo jesomere mululimi lwo jitegere kubasikusa mukama waffe
amina
kati tugenda kukirala ndwadde endwa enki endwadde esinga ze walabyeko obukambwe katusabe kitaffe omulungi Bwemugezo mukuru jangu tuigize kwa Kristo mukama wafu.
Amina.
Echo kwiga chino chile to kwebuza. Tekati kumulembe guno nalakaimba mkabulira ko nkanya ko ku flash wange. Ngo musajja ayimba naga matechibanga oche ne cha covid. Nokala ne bizawe, nokala nabagende kulamaga, nokala one ne mise ya Roma, nokala ochi agenda asome ebintu byagalwao fenna twagalwao olulumbe toyagala na muntu alukuvuma oba alukusubiza nebo ogenda ku mitimbagano n'osoma ate osanga ng'endwadde zaabeerawo dda era zaali zitirimbudde abantu njawulo ya ndabika yaazo singa ofunye omukisa okumanya sirimu batirimbudde era bakyatirimbula era nawo wandisiriikiridde naye mukambwe naye mukambwe era temweyibaana nemulowooza nti yagwawo abamu bamanya okunyumya ha mubiro biro ebya sirimu kati bino byaki endwadde killer diseases tukyazirina sukaali tuli naye alina n'abawere n'abato eriyo abaana bakyali abato nga balina ku mpiso neewuunya oba kyajja kitya endwadde z'omitima oli mu ddwaliro ogenda okulaba nga n'abato babayisaawo abala balina bituli abala kiki heart attack tulina high blood pressure n'ebirala bingi nnyo ebirireleted ku nsonga eyo ebola oba ye yakula atya mpulira ataakyusa n'amawanga Congo n'omulyata tono waawa we Sudani ono waawa kakati n'agema neyeeraliikirira aba yakagema oweeno n'afuluma eno era nze natya ebola bweyajja ne bagamba ebola na covid-19 neŋŋamba nti ate kati bwetunaafuna 20 ate bwetunaafuna ennamba endala ensi etawaana n'endwadde tubadde tunyonyola wano malaria byakoze mu nsi akyali w'amaanyi nnyo eri abantu era abatta SARS, swine flu, ebenambyoka stroke, lung diseases, cancer, owengeri zonna agenda yeyongera bweyongezi nawulya monkeypox, arthritis n'ebirala bingi hepatitis obono A, obooli B, obooli ani ezo zonna ndwadde ezimu wazirabako endala zakulumako naye n'endala zikyajja tezinnaba kulekeraawo naye olwaleero ebyekyewunyisa tugenda kwogera ku ndwadde ezikira ezo zo
zonna
naye kantandike n'omulwadde ono tyoke tugende ku ndwadde eri katwongere okusaba katonda affe omulungi ng'omwogezi omukulu yogera gye tuli kwata ku mimwa gyange gula amatu gaffe ffenna n'amaaso gaffe tulabe okusinga bwe tulaba tuwulire okusinga bwe tuwulira ku basi kristo mukama waffe
amiina
mu ssula eyokutaano gye njagala bwe boyina bayibuli yo abasomi bange babikule mangu
ssula eyokutaano ya yokaana kuva ku lunya olusooka agamba nti oluvannyuma lw'ebyo ne waba embaga y'abayudaaya yesu n'ayambuka ku yerusaalemi naye mu yerusaalemi awali omulyango gw'endiga waaliwo ekidiba kye bayita mu lwebbulaniya besusuda nga kiriko ebigango bitaano mu ebyo mwagalamirangamu ekibiina ky'abalwadde abazibe b'amaaso abalema abakoozimbye nga balindirira amazzi okubimba kubanga malayika yakkanga ku kidiba mu biseera ebimu n'abimbisa amazzi oyo eyasookanga okugendamu ng'amazzi gamaze okubimba yawonanga obulwadde bwe bwe yabanga nabwo ne wabaawo omuntu eyalina endwadde nga yaakamala emyaka 38 yesu bwe yalaba oyo ng'agalamidde n'ategeera nga yaakamala ennaku nnyingi n'amugamba nti oyagala okuba omulamu omulwadde n'amuddamu nti ssebo sirina muntu ansuula mu kidiba amazzi we geeserera nze wenjigira omulala nga nsoose okukkamu yesu n'amugamba nti golokoka wetikka ekitanda kyo otambule amangu ago omuntu n'aba mulamu era ne yeetikka ekitanda kye n'atambula
tugamba tutyawo
naye olunaku
olwo
lwali lwa ssabbiiti
atugambye besesuda kiri mu yerusaalemi waliwo ekidiba abatuuze tetumanyi bwe bakinoonyerezaako naye ne beekakasa nti omuntu bw'abanga amazzi ago galina tayimu gye gatuuka ne gabimba ti naye bwe gabimba omuntu asooka okugwamu awona buli kika kya bulwadde bwonna bw'aba alina Kati amawulira amalungi kagamba nti awona buli kika kya bulwadde bwonna bwaba akolaki
bwaba ali nabwo.
Ekyo kyasomba abantu ebule nawa
nebweya.
Enjogerera e Masaka kyangu nnyo okutegeera kubanga naye n'abantu beesombolako ne bagenda okulaba anaani nanyonga
nanyonga esembabule.
Abantu beesomba ne babeera bayitirivu ne bazimbawo obuyumba beekuuma omusana ya misana beekuuma empewo ekiro naye ng'ekizibu ekidiba kiwonya mu lugezigezi okiringa ekitawonya. Lwaki lugezigezi asooka okugwamu
yaawona?
Kakati kuba akafaananyi ng'abantu bakuŋŋaanya ebikumi bisatu ekikumi oba ataano ani asooka okugwamu? Wano ansa ziri bbiri, one oba ssatu aliraanye amazzi. Namba tu omulamulamu. Lwaki mulamulamu? Okusobola okwanguwa. Ono lunuma mugongo yeyeye tosobola kusookamu. Three oteekwa okuba n'akusuulamu ng'ate n'akusuulamu tavaawo tatambula ng'ate amazzi gaakukuumirira bukuumirizi. Ensi ebonyebonye n'endwadde mukwano. Bayibuli eraga nti wano wetusomera olwaleero waali waliwo abalwadde naye nga waliwo omulwadde nga singa kugaba diguri yali ayina esembayo waggulu mu kulwala nga yakalwalira emyaka asatu mu munaana wano abayina asatu batono naye emyaka gyonna gye waakamalawo gyonna yagimala mulwadde. Singa olwalidde omusujja ennaku ebbiri esatu n'oddukamu n'emisinde nga giigyo womalirako ennaku ewiiki nga tofaananika. Emyaka asatu mu munaana kitegeeza yanywa buli ddagala, yeesiga buli ddagala, yanyookeza, yagendako buli musawo, yatunda enkoko, bwaba yalina embuzi, bwaba yalina endiga, yatunda buli kimu, yatunda ku kibanja. Kinziko okubanga we twogerera bino yali takyalina kantu. Abantu bavamuga nti ekyekisa kye tuyinza okukolera kwe kusitula tukutwala awali amazzi we gabimbira. Naye bwe baatukawo ne bamulinda n'atafa, omanyi waliwo obuzibu buli mu kulwala. Tofa towona. Wali kitegere nti abalwadde abalwawo okufa nga bafa tebafa, bafa tebafa, bafa baliwo bokka. Ng'abakuuma mukazi alwadde ki nange tewaika ngende ebijanjaalo byange. Kangende ndabikola nzije nkuumiraako. Atuno n'agenda. Atuno mukazi ne bamunyiigira naye nga naye abaze emyezi esatu mututafa ate tawona. Kati abantu baamuleeta tetuyinza banyiigira baalinda tawona wakusitula emirimu gyonna agikolera awo bino ebintu byemukikosa ennaku zino pampa biki biki ebyakajja ebyo byemulina tebyaliwo edda naffe wetwazaalibwa tebyaliwo kati obanga tebyaliwo ku mulembe gwange nga nkula byaliwo ku mulembe gwono kasajja kato baaba olwadde bebakkiriza okubeera n'awunya n'alinda 38 solid years bana esitaani abonyaabonya. Kakati omusajja ono aba ali awo yatuuka ekiseera n'atandika okutema emiranga n'akaabanga bukaabi. Ekyomukisa n'akifuna nti Yesu yali azze mu kibuga ng'ayitamu tugamba tutyawo
amiina
si kuyita mu Isirayiri lwa ssabbiiti nga bw'agambye yali akedde ayina agenda mu kusaba ayina okusaba kwa saba private prayer n'ayita kumpi n'ekidiba naye agenda okuwulira nga waliwo omulango ogutasalako ndabye nze zinsanze yenze nabaaki yenze nakola enkaaba nayo yamuterebula. Twaliko munaffe yalwala obwo obulwadde bwe nayogeddeko obwakabi ennyo naye twayitanga twagendanga okuwulira mu lusisira mwasula gumu 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 banange munsaasire gumu. Kaakati ne tugamba gumu guki eriyo obulwadde bwe bayita gumu era nga buli muntu akyama olw'okulaba ogumu kwe kumubuuza nti gumu gwali guki kati manyifu ababuulizi tulibugana namawulire nga njagala okumanya gumu kika kya bulwadde nabwo bwazeera mu ggwanga lyaffe. N'agamba nayendako gumu nayendako gumu naye nze nenfuna abalala maama bayenda tebafuna gumu mukama yanisaasidde kasita gwali gumu
akamasu n'ogumu kakola katya
akwasa
musajja yafalwa agutya
gwagumu
naye nga abeemingi bali awo babadala sitata fasasi anai naye kati nono yakaaba Yesu n'akyamawo naye bwe amutuukako ddamuosa omulunyi olw'omukaaga awenyini tubadde
olw'omukaaga lugambye
bwe yalaba
nti Yesu bwe yalaba oyo ng'agalamidde
bwe yamulaba obulabi
n'ategeera nga yakamala ennaku nnyingi
ng'obulwadde bumulabikako bumuwunyako n'eddoboozi lyafuluma terikyafuluma
namugamba nti oyagala okuba omulamu
kakati genderera ddamu kibuuzo
oyagala okuba omulamu
asa kijyosuubira omuntu okuddamu singa wali ggwe wanizemu otya yee nange nandizemu n'amaanyi genkyasigazaayo ye ssebo ye taata ye naye neewuunya nnyo ansa y'omusajja ono envuddeko ekyokuyiga kyaleero addamu atya
omulwadde n'amuddamu nti ssebo
kulindako kati mukubuuze oyagala okuba omulamu n'addamu atya
ssebo sirina muntu ansuula mu kidiba amazzi we geeserera nze wenzigira omulala nga nsoose okukkamu
bikwatagana ansa ntuufu yeetaaga kujjanjaba ono oyagala okuba omulamu sirina nsuulamu wenjigira ng'omulala ansooseemu yesu n'amutunuulira yesu ayamba n'abatategedde n'abatategeera yesu n'alaba nga tabitegedde naye ate yesu olw'amaaso ge ageewala n'entegeera ye n'ategeera nti ebyo byayogedde bituufu bituufu nnyo yali ategeeza ki yali ategeeza bino wammanga yali ategeeza number one nti ntegeera nnyo ssebo gw'obuuza n'essensi zange ze nasigaza gegemaaso ne brain ndaba ng'amazzi geeseze ne badduka ne bansookayo obuzibu si mazzi buteesera obuzibu si butavumula bw'amazzi obuzibu buli ku nze nina endwadde bbiri one sirina maanyi sinaki
sirina maanyi
number two sirina buyambi sirina nsuulayo therefore it is impossible sisobola kuwona no hope twazze kwogera essuubi wakati mukukola ki omusajja yasoberwa asobeddwa atya sirina maanyi sirina nsuulayo kansogere ku maanyi awo lwatuuka
ng'oluganda otulabira
ngaomu ku mikwano gyange alwala biseera bya ddayo alwadde nnyo nga nsalawo okumutwala mu ddwaliro ayina kagaali nga muteekako kagaali katutuusawe tukateeka nga tukatereka nga tulinnya mumotoka taxi nga tugenda mu ddwaliro olw'okubanga liyo wakuyambako bwe tuyingira mu ddwaliro neŋŋenda naye mu kasenge nga tasobola kwennyonnyolako nnyo ate nga yeetaaga okuyambako n'okumukwatirira n'okumanya eddagala lye baagala ne tesi ze baagala okukola omusawo n'atunuulira n'amulaba nga mulwadde nnyo kyava mbuuza ekibuuzo nga mpulira bulungi n'amugamba musajja gwe sebo tukole kiki ekikuluma n'agamba musawo nga tonnankolako birala byonna nfuniraayo bampiso enzizaamu amaanyi sirinaamu maanyi wadde akatono kati nze ennaku n'ennuma tutuuse ku mukugu nfa kyokwogera kiri ekirwadde nange kyentegeera nti kyekimuluma asoosezaayo kitalina makulu yendegeera yange bwe yali etegeera ate ayogera ku by'amaanyi nsabira nga tolina maanyi nti naayiyaiyo manyi n'abasawo nabo bayiyaiya oba yamuwa eryamaanyi oba yamugeta omanyi waliwo eddafu wetwalwaliranga ogenda omusawo edda akuteekako ekyuma n'akubaakuba naga nti oli mulamu naye ng'ekyuma ekyo tekikebera ekyo
na hiba bati ndi kukutugumia kakati na mujanja babi ya mujanja netufuni dagali ya fe netudayo neba tukawo tuwale kakagali netutulanganda batuza bunafu netutu kakagali kafinika vuga tutu kakasozi neva ku nemusindika sawa ya lunch abana bavudde mukusomero kati abana bana bavudde mubangi batambula mulugudo chavanga mantisa mpulira njagala kwete uluza simirira emugamba yisebo wandirinzeko kubanga kiri kigulumu tetusobola kiwalamba na kino kigulumu ate bano bana tetusobola njiro guma nakamba sisobola ebyadirira bireke nga nsibagata nga nsimbula motoka gaali yange kwolwo ne ndayira sijja kuva kasozi konna ekinene kino nkituuse mu maka gaakyo ne mutuusa waka ne batandika okumukolako okumulongoosa ne nzirako okukeeka neetereza enkomewo mbanyingira mulyango kubanyonnyola ebivudde mu ddwaliro naakutuka naafa bwambuuza ekyatto omusajja oyo omutemu bamuyitaani maanyi sirina maanyi kitegeeza no hope toyina maanyi nedaga terijja kukola ebirowoozo byafudde tokyasobola kulowooza kasita omuntu aggwamu amaanyi naggwamu akalowooza naggwamu akatetenkanya aba amaze okugenda nammwe mulekeraawo oluusi okwetuuma endwadde n'okwemalamu amaanyi mwemalamu amaanyi ojja kugenda oluusi n'okugenda nga n'ekikututa kibadde kyamakulu nnyo naye waggwamu amaanyi wali okitegeera nti omuntu bw'aba alinda omusajja okuwasa okufumbirwa ne batamuwasa ayinza okugwamu amaanyi ogenda okulaba omuwala oyo nga atandise okubiviirako ddala ngaate avudire ku layini ogenda okulaba nga ne bwatambula kabina tekakyenyenya ne bwakola atya n'asiba entumbwe kati zonna zitegedde yazigamba nti zesikyafumbiddwa n'amera ekirevu kubanga omubiri agugambye nti kati ekirwadde ky'omusajja ono kyannyonnyola sirina maanyi no hope sirina bwe mpona sisobola kwesuulayo nambatu sirina muyambi kati ngwamu ntya we nasomera mu P1 enasoma A ne B fe twetwali na nasale naye baatubuuzanga 0-1 nga tulina ansa eri kiriya baddamu batya webale oli wa myaka emiga faba emyaka gyaffe ekigambo kibeera kimu impossible
tekisoboka
0-10 impossible
tekisoboka
guno mulembe gwamwe ogwewoze ku 0 kyemuvudde mu bbe nnyo okusinga bwe okubba okwedda kuba kati omuntu yeewola ne ku 0 alya nebbanja n'alya n'adivansi w'omwezi tuli mwani ono
mei
naye za julayi yazirya kakati nze samwiri mwenkole yange era negyekolera nze sirya ze sinatubeeramu kuba nakiyiga kuva mu P1 bakiyita batya
impossible
sirina emputa ngirabye naye sirina eryo siddagala ekirungi ekyagala naye sirina naye kati abantu balivinga ekibatawanya abantu babeera mu bajeti ezitaliiwo neeralikira n'ebitaliiwo n'ebitamutte nabya byewolera neyewola amabanja agasinga sente zalifuna ku nsi kuno kyovula bajja kusoberwa nnyo otambule nga weeyogeza naye nga okweyogeza kubagaana okuyibeera mu bajeti ono omusajja yagamba kiri impossible sirina nsulayo basebo ndeeta amawulire amalungi
amiina
yali afunye omukisa ng'ayimiridde awo geemaanyi bwe buyambi bw'ensi eno
amiina
mbadde nsubira amiina enkalu enkwangufu obulungi abange yesu gwe mbanjulira gwe nsomako wano geemaanyi gaffe ly'essuubi lyaffe
ate bwe buyambi bwaffe.
Amina.
Mwe mwena bayine bibamazemu amaanyi n'ogweri, olaba kino kyagaana, toyina kuyamba, wasigala bwomu, oluusi omusajja yafa, abaana bafa, yali akuyamba ye yafa, omanyi musajja bweno wammwe. Yagamba nti olumbe lumanyi n'okusomako mu kiraamu kyo. Nerusoma ndimanyi kyono yanakusikira nerumujjawo mangu. Nerulaba ababadde banakuyama ne bavaawo. Tulina abantu abatambula nga bewunaganya bokka bokka bokka. Kiri impossible, talina maanyi, talina buyambi. Naye njagala obategeeza mwenna, Yesu ly'eddagala lyaffe.
Amina.
Omusajja ono kasita binnyonnyola. Yesu n'amutunuulira n'abinnyonnyola omutuufu. Mulekeraawo okunyonnyola abatali batuufu, bakumalira biseera. Kyova laba eri abantu abajja okweraguza bakoowe, abajja okufuna ebizibu ennyo. Nja kwogera eyo mu maaso njogere ku bya Setaani by'akola, naye kimu ku byo kankibabuulire wamu. Bw'oba n'ebizibu n'ogenda mu lubaale, n'ogenda mu mayembe, weeyongera bizibu. Nkwotingiraayo eyagenda kubasagwize, eyagenda kubamayembe, n'abonera ddala bw'ava mu lino ne bamwongera. Omuyayi bwe gukaaba n'akaaba nfudde, bw'asanga omukazi nfudde, ate be basanga embwabo tebasanga mbwa woowe, tebasanga byokoola woowe, tebasobola kuwona kubanga bali abasawo nabo baateekateeka ng'ebiwonya tebiriiyo. Kale ngenda ondeetera ekinyira ekikazi, kati okyawula otya? Ndeetera omugwa ogwetugirwako omuntu, gisigala mu museum, giri ludda wa? Bakulaga tiri impossible, naye Yesu waffe wali ateyereta kasomuyita najjaja ajja ng'amaanyi ng'atenga obuyambi.
Amina.
Yamugamba bugambi nti situka weetikke bizinabyo, kola ki?
Otambule.
Wali olwempulira abantu nga basaba basaba balamirizanga kigenda 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 laba kigenda nekitagenda. Naye kino kyagenderawo, haleluya.
Amen.
Omusajja ne yeetikka n'agenda, n'abo ne bamulaba, ate bo ne banyiiga nti ate amugamba ate okwetikka ku lunaku nga luno. Naye nga Yesu njagala okuba mwanjulira ye ansa yaffe. Amina.
Amina.
Osula weka mu nyumba, oli mwavu, bakusala ku mulimu, babula katono okusala, wafiirwa abaana, wafiirwa kiki? Mabanja kakuli mu bulago, waliwo ansa gy'otunaba kulaba Yesu Kristo mukama waffe.
Amina.
Kakati omusajja ono lwaki muleetedde mu ndwadde zino ezita ezino ze mbadde njogerako nti twagala okuyiga ku ndwadde namuzisa? Omusajja ono yakaabira bulwadde obwo, naye Bayibuli ejjudde abakaabi abalala ate abaakaabira endwadde ekika ekirala eziri stronger, eziri dangerous, eziri deadly. Njagala kati bano babikulemu Baruumi musanvu nkwanjulira obulwadde deka busa.
Baruumi musanvu olw'ekkumi n'ettaano.
Obulwadde bwagenda okwanjula kasoko babuli. Eriyo abalwa abantu abali mu bifo ebya waggulu nga balina ekika ky'obulwadde era bwanjawulo. Waliwo nange kimalamu olusi nnyo amaanyi bwe ndabanga muntu wa bbeeyi nnyo naye nga teri alwadde bya wansi nsi nnyo. Lumu nagenda okukyalira omuntu ne baga nti ali bubi, ali bubi, ali ludda wa, nti ali waggulu, wa waggulu, kitegeeza ki? Ali mukalina. Ne batugamba mutuule wano kaba muleete, nga bw'ozze musumba kaba muleete. Ne bamuleeta bajja bamukikiitanya, bajja bamukikiitanya, bw'atuuka nimba inquisitive nnyo, n'omugamba kiki ekikuluma? N'agamba nti musujja. Katono nsekemu, katono naye nesiseka kubanga tekikkirizibwa kuseka. Ne mugamba nga njagala ki ekinneewunyisa, omusujja ogukwata n'embwa, ogukwata n'embuzi n'ente, ne guluma ne kalina ne kugenda ne mu kifo ekya waggulu. Lwaki nali nkyewuunya? Nali ndowooza nti abantu gye bakoma okubeera waggulu n'endwadde nazo zitekwa kubeera zaawa? Naye wuliriza kino, endwadde eno gye tugenda okusomako ono gy'agenda okwanjula tetya bakulembeze b'amawanga, tetya bakabaka, tetya bakungu, tetya banene, tetya ba honorables, teti ya bagaga, teti ya wamayembe, teti ya inabino, teti ya ruzunguruo, enyonyizi wakalinya nebo zirinya, nebo wameda wanonga gogo baitabi nojo bifekera, binyo nkondo.
Ene ndwade toji sovola, yo otekwa kujiuliriza, otegere, ntieno ndwade nkakali.
Soma kati soma mazuji kwe enjwa deno echizibu chayo ye origini yayo ensibuko ya sibuka wa ya jetia na soko soma barumi 5:12 yobo soko kusoma
tano kuminabili agamanti olwebio nga kubomu ntuomu echibibu echa ingira munsi okufane kuingira olwechibi bwechi tyo kufane kubuna kubantu bonna kubanga bonna bayonona
naye watandikide tulile
olwebyo nga kubwo omuntu omu ekibibwe kyayingira mu nsi
ekibibwe kyayingira mu nsi sin
ekibibwe kyayingira mu nsi okufane kuingira olwechibi bwechi tyo kufane kubuna kubantu bonna
sebo buzibu bwendwadde jenyanjula katika njanjule endwadde bajiita kibi sin s I n chayingira munsi olwo muntu omu erinyale limanyidwa yani ye Adam mwetwava fenatwava muntu mbweza Adam fenate wali muntu yagwa ku planet eno asobola kuchegana kyo sie mukadde wa fe Adam ne kawa abat mwetwafu butuka fena vakuzini engerozo naze mujja muteka wo fetwava munambi fetwava mwani fetwava mwani fetwava mwani nakati atabo bava mwani planet izino planet yeno kubao fetuvira dalamu Adam ndi kubwa muntu omwoyo ekibi kyayingira naye kyanyiza naye we nanyiga katuna tebamwe kalakasi zako inakukakana ndi bwe kyayingira nekireta muganda wacho bamuisani
kufa
kati bombiriri agambye nekibuna ku bantu bameka
bonna
kite juzo no musajja yajja covid
mm
niyo yababerawo nga babadala bubadasi Tebalu alenako. Edi abalu alimatakena mudwari. Walu msajumu yansaka. Neye wane vitali munga teki vya tati kita sakwe wane. Yaka mande msuma yu wale kusabira. Zibena lora sage na mudwari. Edi amagena mudwari unalibade na fudi. Kwa zi nisebo nedo yuke debu. Nakati ati bawana. Nse na wana. Chende kata kukwewa chechichi. Nte yo COVID yareka waba antu. Endwade zonazo zonazo njogede zireka waba antu. Endwade zonazo zize musimu nubate we endwade zija. Ezi tuare charocho na. Nezireka waba antu. Na yobu luwate mbaita chivi. Tebuata liza mkulu. Tebuata liza muto. Tebuata liza munadini. Tebuata liza munabi abufuzi. Tebuata liza mkaga. Tebuata liza mwavu. Bonabu olaba. Botu nuli denganayo kuoli. Odinobu luwate mbaita chivi. S-I-N. Kakati omusajja yabutemera n'omulanga ye Paul mu Barumi tandika
Barumi 7:15 agamba ndi kubanga kyenkola sikimanyi kubanga kyesagala kubanga kyenkola sikimanyi kubanga kyenjagala sikyenkola naye kyenkyawa kyenkola naye obanga kyesagala kyenkola nzikiriza amateeka nga malungi kale kakano sinze nchikola nate wabule ekibi ekituula mu nze kubanga manyinga mu nze gwe mubiri gwange temutuula kirungi kubanga okwagala kumbera kumpi naye okola ekirungi tewali kubanga kyenjagala ekirungi sikikola naye kyesagala ekibi kyenkola naye obanga kyesagala kyenkola sinze nchikola nate sinze nchikola nate wabule ekibi ekituula mu nze bwe kityo ndabe teeka nti nze bwe njagala okola ekirungi ekibi kimbeera kumpi kubanga nsanyukira amateeka ga Katonda mu muntu ow'omunda naye ndabe teeka eddala mu bitundu byange nga lirwana n'etteeka ly'amagezi gange era nga lindeeta mu bufuge wansi w'etteeka ly'ekibi eriri mu bitundu byange. Nze nga ndi muntu munaku, ani alindokola mu mubiri ogw'okufa kuno? Lwe lwabiri mwenya. Nebaza Katonda ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Kale bwe kityo nze nzekka mu magezi ndi muddu w'amateeka ga Katonda.
Tumukubira amino musajja byasomye. Bannange n'omala ofuna ekisirani n'olwala nga weetaaga kulongoosa kwennyini okwo, kubaga nti bagenda kumulongoosa bamusirise bamusalire ddala, ne bagamba nti okulongoosa kujja kutwala essaawa nga munaana. Batera okunnyonnyola ne bagamba nti agenda okukolako ye Dokita Gundi, Dokita Martini, Dokita Gundi. Naye singa ofuna ekisirani ne bamukwanjulira nti Dokita Martini yagenda okulongoosa, well dokita oyo mukugu nnyo, naye oluusi avaako waya naaba nga tategeera, naye bwadde engulu ategeera. Waliwo ekintu kijja ne kimukuba naaba nga tategeera, ate batategeera akola ebintu bingi nnyo ebyobutategeera. Naye sebo kati woojidde ku katanda ne nyabo kati ategeera. Weewaawo tetumanyi, we munaamalire oba naaba ategeera. Abaayi, ku katanda bw'obaamu akangu bangu bw'osigalako, ogamba nti olumbe waffe tebafiirayo. Ekizitira mu ddwaliro ly'omusajja ono kanzireyo. Bwe tuba tugenze mu nnyonyi bamanyi okulanga, ne bagamba nnyonyi eno egenda kusimbula wano, era apa gundi bagenda okuvuga, gundi agenda kola bwali. Naye singa era bagamba nti omusajja agenda okutukulembera ye Dr. Brown, musajja muyivu wagwanga gundi lwakubanga yakakomawo ennaku zino abadde mukuwaddalu, naye kakati yateredeteredemu, naye yagenda okututwala for some 8 hours toketuuka mu kibuga wetugenda okugwa. Kutegeeza ennyonyi be bakyogedde tebanateeka mu muliro. Oga nti mvira muwani. Bible ye gambie nti abange Paulo aga nti ebintu binsobedde. Ebintu binsobedde kubanga byenkola sibigiraki.
Sibitegeera.
Ekigambo akiwandize kankusomereko mwene enkyusa agamba bwati siyinza kwetegeera. Some verse 15. Nakatono bulijjo njagala okukola ekirungi naye ate sisobola kukikola. Toyagala kuyomba ate oyomba. Toyagala kwenda ate oyenda. Toyagala kubba naye oli kafulu. Kyenjagala si kyengiraki.
Kyenkola.
Ate nkola mu kyesigiraki.
Kyesaagala.
Kyesaagala. Ngemba nga terera luna kanterere nennyononekera ddala.
Kyenkyawa kyenkola.
Kyenkyawa kyenkola. Agamba olwokubanga kyenkola bwentu sikitegeera, naye nnina etteeka eddala lye ndaba kirabika ekibi. Kibeerera ddala mwani
munze.
Bwe njagala okukola obulungi ngakyo kyanguwa, nga kinkozesa kitya?
Kinkozesa bubi.
Nammwe mwenna abantunuulira, kasobera muntu, waliwo ebintu bingi by'okoze ne wejjusa kati bannange ate oba kyona kikoze mbadde ki? Ekyo ekintu kisobola okunzita ku kitanda kyange ne kintwala mu ddiiro nga mutalange tawulidde, ne ŋŋenda ku kaana akawala kasuse mu ddiiro ati nga ne muntebe tekajaamu nange nene kakati kamu, kiba kiki ekyo? Naye omusajja ono kinaakyagala? Nababuulidde wano ne mbagamba omusajja yagamba togendanga wantu nga twagala bakube mawulire okirabe nkya singa bakusanga mu katebe ako nga weebaseewo. Kiki ekyo ekimparula ekyagaza abakyala bano b'ensanga e Kampala nga basabiriza beekulula badaaga naye balina abaana balalu bannaabe babazaalamu, naye nawulira babatuwaayiriza nti abo abasajja babazaalamu basajja balamu. Ekibi ekitula mu nze kinkozesa ebintu by'essaagala. N'oswala mu baana bo, n'oswala eri omukyala, n'oswala gye wawasa, n'oswala gye wafumbirwa, ne bakubaganyako ebirowoozo nti mulamu ate mulamu bana yagenda wala. Ekibi ekituula mwani? Ekibi kituula mu nze. Ninaye ekintu kye njagala basomera nga mbasomera ekiwandiko kye kimu. Naye njagadde kusoma mu vanjiri. Enkyusa yo yakyusa bwete nakyagadde nawe oyinza okukyagala. Agamba bw'ati nekyenkola nze sikitegeera. Singa olina omuntu akola ebitategeereka beera muki?
taba mulamu
ndi wano bano bali kubyuma naye nabanga tabitege ntula banga akwata kwata kuli waya tuita polisi ateke ekirungi eri wano funga huyu nga bajjawo kubanga byakola tabigiraki
tabitegeera
kyekola ekirungi kyenjagala si kyenkola banjiri begamba naye ekibi kyesaagala ekyo kyenkolera ddala aya kyenkolera ddala nyongere oba kyesaagala kyenkola olunange nkakasa ng'etteeka lyo ddungi leero nno si nze nkikola wulira kino kyekyantuteyo wabula amaddu agali mu nze ge gakinkoza vanjiri agambye nti abantu balwala amaddu
agokola ekibi
amaddu ali wantu amagamaga omutadde mu ofisi akatulamu amagamaga amaddu gamuli bubi ayagala kulya kino ayagala kulya kiri awandika birala yatambuza olugendo lwa 15 awandika gumu kitundu yatambuza gumu kitundu awandika esatu kitundu amabati agozenebeziti awandika ndala kireimu ezo zonna eziwandikiddwa singa zitunulira wandyawunyiza n'ogamba ono ddala byakireimu enzijja ebiri omuntu omutuma butumi kaduka ngaosinzira n'omutuma n'agenda nekufikako ebibiri bitabikuwa omuntu nanyagana mukazi we nanyagana omwami we nanyagana abaana be agambye nti amaddu agatulimu mayitirivu omusajja omu yali asomesa ku bisolo yaŋŋama mu empologoma tetta kyeta erye ey bebekkuse nga eryawo yalidde oyitawo naye abantu bo ekirwadde ekyaffe ne bw'aba yakuse abanga atanakola ki
atanalya
atanalyako yawasa naye alookalooka yafumbirwa naye alookalooka lwaki amaddu agatuula mu ye ekibi ekituula mu nze abatubba ate be balina ne bakolakola obubiina obutaliiyo ne bakolakola ebiina bya bannamwandu namwandu mwali yakikulira naye ebba gyali eka naye ekibiina kyabaki nasaba ne sente ebulaaya zaba namwandu naye nga naye yabakulira nga tabangako namwandu HIV yatambira ennyo nanyigira omwana muwala kuba namulaba namumanya yalina obwavu bwamutuukako ngaensibu ekunyigiriza naye mu kiseera ekyo obwavu bwamutuukako naye ng'ate abalwadde baba bawa buwunga baba wa mata baba wa soya baba wa busita bwe yagenda ne bamugoba buno bwabalwadde natulansi n'apanga bamanya batya nti oli mulwadde ofuna mulwadde nakwagala kyenjuga tojakikira kuba tewaliiwo neyeegombeza omulwadde nafuna obulwadde n'akeberwa n'aba n'akabaluwa akakakasa nti mulwadde nafuna amata nafuna obuje nafuna byonna olaba ekibi amaddu agamulimu abantu bagenda mu kintu ekifu n'afumbirwa omusajja ng'afumbiddwa kifu n'awasa ng'awasa kifu ayagala mukuula ayagala kufuna kino ayagala kufuna kiri onaga nti ekibi ekituula mu nze mpulira etteeka eddala mu nze etteeka eddala mu nze etteeka eryo eryo lyankola bubi kubanga etteeka eryo okumanya lintawaanya lyanfuula omuddu waalo ekibi bwe kyayingira omuntu nekimufuula muddu slave bisasoyimirira translate this njagala kusooka kutegeeza ndi mu nsi tuyinawo mu universe tuyinawo amaanyi gano agatenderezebwa gemirundi ebiri God is a mighty power
nti katonda agemaanyi amangi
but even sin is a power
naye n'ekibi nago maanyi
amaanyi gano soka basoke bansomereko baluumi mukaaga kumina basome tuwulire mukaaga kumi nanya wagamba watya yoleko gyokyusewano
mukaaga kumi nanya agamba nti kubanga ekibi tekibenga mukama wammwe
kubanga ekibi tekibenga mukama wammwe
kubanga amateeka sige gabafuga wabula ekisa
good ekitegeeza ekibi kisobola okukeera ekyo nekifuuka mukama wo n'ofuuka muddu waakyo slave yaani
omuddu yaani
slave
omuddu,
a person who is legally owned by somebody,
ye muntu avunani alina omulala nga amulina ko bwananyini mu mateeka,
and is forced to work for them,
era nga akakibwa awalirishibwa okolera omulala.
That one is a slave.
Oye muddu.
Another definition.
Enyinyo nyole ndale yo muddu yeno.
A person who is completely dominated, and under the word completely.
Omuntu nga ye afugirwa dala dala.
Dominated and influenced by somebody or something.
Ngera awalirizibwa omuntu oba ekintu ekirala.
A slave works for his master.
Omuntu akolera mukama we.
A slave works for the glory of the master.
Era omuntu oyo akolerera kitiibwa kya mukama we.
Kati kibi bwe kyatufuula abaddu. Ki ekituzunza? Sin made us objects. Tulinga mupiira gukyuka negudde. Ekibi kizunzizza omwana w'omuntu, n'osanga omwana muwala aliawo nga bakamusa namu abasajja munaana n'abaana we wakisa buli kika, n'osanga omuvaana mulenzi nga talina gwayisa sikaati agenda okutegeera nti wewagwanga gundi nga mumaze. You are slave. Slave. Tuina wana abantu nga ye slave wa sente aiya ne bwaziba ne baba mulangira abendala is a slave. Kubanga baddu osobola okugula bakabaka babeeranga n'abaddu abokubasanyusa abokukola ebyaddiikuula nga kabaka atulawo ng'aseka kati oli ddiikuula wa kibi. Aine aji obera agent we, obera servant we, obera slave. Chanako. Ono chakayana. Man is an object of sin.
Omuntu afugibwa kibi.
Musajja omu yagenanga nanyo omwenge. Naye nga baba mukomyawo nga bamaze omusiba gata nabamubanyumiza owagata. Naye nga abokukyalo bamuleeta mu kagaali wirubala. Bamuleeta ne bamusuulawo ne bagamba, maama uno tumukomezaawo nnyinimu. Maama n'ayita abaana ne bavuga akagaali nga bavuga nnyinimu. Kekeyu, 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 kekeyu. Ne bayingiza mu nnyumba ne basitula ne bateeka ku kitanda. Nga n'abaana babe maama n'alongoosa, ono n'azuukuka nga awawamuse. Toyinza kubulwaku kiwonyaawonya era kibaako. Naye bwe bukya ku makya n'agamba nti okusobola guno ogubaddeko ka ŋŋende nnyo omulala gugjeko guno. That one is a slave. That one is a slave. Ekibi bulwadde obukuta obutatya munene obutatya. Nawulirako newulira ebintu ebimala amaanyi ne bagamba nti bakutte omukulu w'essomero ng'afunyiza abaana munaana embuto kati essomero lya primary. So we twakulira omukulu w'essomero bakubanga n'oluguudo bayinga tuyoka yoka ye kati omukusomero azibafunyisaawa ku desike ku benchi ku bitabo mu layibulale. Slave yegayirira akaana lumu omukyalo muyagenda nayo n'akawala akatategera akatanyirira bulungi kukyala namuganda kati rabe n'embwa mumbwazi wange yayagala n'embwa ono nakyo kujja okwono n'amaka gange namugamba nnyabo neegendereza ekyabulamu ggwe yakisanga mu nze. Ono kyannyonnyola ekibi kyatukwata ne kituzingirako ddala kyenjagala si kyenkola kyesaagala kyenkola ntagalira tagalira awaawo olwatuuka
ng'owooluganda otulabira
mbunga ekikere kyagala okugenda emitala w'ennyanja kigenda kusala kive ku mwalo guno kigende eri kirabe mbu mukwano gwakyo. Kati enjaba n'ekigamba nti wa nange gw'ogenda okulaba nange nandimwagadde oba tugende ffe mbiri nangana tego genu chatamanyi kuuga nangana changu nyo nzio nteka kuli mpeka kumugongo ntu alanti wababu baraba chikana na kisoka chikamba enjaba na isoka wegende leze guine kisibu cho ogendo oluma chui oina kantu wako kofumita anzi saka nukamfumita kubabu nukamfumita na mnyanja tuja kusana ufena na lugiru wakitu temurumbu uzevila temuteka mkabukisi na inga chikana na chika igirizo jachulila kati inge chikere chita ni karugenu nga enjaba egamba deni njakupa musiru musiru nyizanti okuruma nga tenze kutwala common sense goroza sitegele la dara wachivuga wama wali wawela kilomita bili mubwe malo kugwa ko chikere chikene ukuli langa kaiso chwee chikere nekisanyarara mbu mbu chikere nechikawa nga chigamba enjava kuzisi nagambi tonuma ununuma tugenda kufa katina nao ugenda kufa tugenda kufa mbu enjava ne damu ne gamba I'm sorry, but I couldn't help it.
Nga sisobola kuchebera.
It is my nature.
Kubanga buno bwe butonde bwange, chechikula change.
Echikula change.
Kuruma, kufumita.
Edo na batabita kuchalunje ni piso sesi gamwa. Shawolo watu.
Ngoholu gando tulabila.
Omusajja nga ategeera bulungi na magezi nga labanga agalimu. Yanyumize chintu chifu. Nangamba anti wangi te. Nze kubulile. Sali musumba. Kituluza ni musumba babu zali romu. Nange nakulida nga mkula nga. Nangamba munaile. Kaji wangu kubulile. Nze ninekizi wabanda luarachi. Nze mami wavao na agenda achalo bagenze murumbe. Sisula waka wanu. Wachitu sula wu. Ati tuwazara bana baba wala. Nze ngeri jenja karamu mkazi. Tisura na kitonde chikazi. Oba mwana nze muzara. Kazitaba mkazi. Sisoba na kusura na ye. Yara kwa nisura na ye. Chiwane. Konzo okolotia. Nji ya jena asura. Obutondo obukwe gombe so mwana guwazara. Obutondo obukwe gombe samanyoko. That is my nature. Nature chikache yo. Kutunu ulizo mwana gozara. No ulida wafanjira chiseka chichi. Madu.
Madu.
Nofuna madu kumwana gozara. No lera. Ulamane wabaya kulida bukulizi. Zena ideology yangi. Philosophy yangi. Yenina ulika sampita tata. Clear. Afuse mwana wani. Kwa chichi kama tebachi kwa sabuli wamu. Sili nache nyiza. Na feeling si zeta aga. HB unadeo. Kambu enyo. Yeremia nya.
Olabi ni mwebili lugamba weruti.
Lugambe.
Nya olwabi ni mwebili lugambe weruti. Kubanga abantu bange basiru siru. Basiru siru.
Uh-huh.
Teba manyi.
Uh-huh.
Biwo wongole byabana.
Uh-huh.
Sote balina kutegera.
Why?
Bamagezi mukukola obubi.
Baya.
Naye mukukola obulungi. Tebalina kumanya.
Abantu kuchibi baya. Osobola okusanga omuntu ng'amanyi nyimba zonna ziyimbibwa omuyimbi gundi. Leeta akatabo k'ennyimba z'ekkanisa. Ava ku kisooka ayimba kisembayo. Amala ekisembayo nadda wakati. Olwo naggwamu. N'obwana obuto bwonna mu kukola obubi experts. Okimanyi nti tulina abantu abatawanya nga tusomesa nasomesaako nze nga tasobola kuwandiika luzungu tasobola kuwandiika bulungi naye bw'aba awandiikira boyfriend woba girlfriend fe twabeerawo tewaaliwo computer naye ng'omuntu atuula ekiseera n'akuba omutima n'agukola bulungi nnyo musiru mu kiraasi yasembayo ku ky'omutima mugezi n'akuba akasaale bulungi n'awandiika erinnya ly'omulenzi neyeteekeri haleluya nga wa magezi mwecho aina n'ebigambo byawandika nga bw'obiroma bya magezi mu kukola obubi abantu magezi nkwagala era bwe nkulowoozaako sisa lw'otosomye sisa breathing oxygen ne carbonioxide obeera wootya era nze lavu gye nnina ku gwe ekaliza Lake Victoria Katonda w'eggulu
mbu
Lake Victoria eno ng'eva ku mukwano gwo ebyo ebigambo byonna birina muwawandike composition y'olulimi oluganda kuba ya Lungereza zero. Abantu bali creative mu masomero babuuka ebikomera abawala bambala engoye ez'ekirenzi ne bagenda mbalenzi abalenzi bambala ez'ekiwala ne bagenda mbawala omuntu ku ebyo ebyokwonoona mugezi nnyo kati bino ebya Bayibuli bwonnyonnyola nze Bayibuli sikimanyi Bayibuli nzibu Bayibuli nzibu ebya laavu biwa bitegeera otya omuntu omusanga nga amanye essimu ye yonna agisibako Bayibuli erina ekigambo kyako nekitoyogereko yo tagimanyi mugambe nti bikukola kabikuku bbiri abiri n'omulaba nga abikukula wano ku lubereberye ogenda okula nga ate avuddewo agenda kutimusewo naye ng'amanye essimu agizza wano agizza wali agizza wali mu kukola obubi omuntu mugezi nnyo ono kyannyonnyola kyagamba hakati abasiru abantu bange basiru they are stupid kyekika kyakuza size nkitaddeko kubanga biwowongole by'abaana mu kukola obubi bakugu kino ekirwadde kyakwata omusajja asobola okulimba omukazi n'amuwasanga amulimbidde ddala n'amugamba nti feba nanyini bas ezo zolaba ezi horizon kati nawe yaba ayogedde kituufu naye kati omuntu akyasobola okwana omukazi n'amugamba nti fe tulina baasi za UTC zonna zonna za kojja wange naye nga UTC ekyaliwo
mugwekinaana
asobola okulimba asobola okuyiiya ku bya Katonda lumu twagenda okubuulira enjiri nga bwe tubuulira wano kino kidireri kireme kubeera Masaka nga mbuulira nga tukola call nga tuyita abantu bajje maaso nga betubayita wano bulijjo people think it is kuzanyazanya this is not kuzanya tulina abawala abaali banyirira obulungi daddy yatuwegana tebaagala tujje mbya ddiini nga tuyita twabaagala nnyo kubanga baabeerawo ennaku zonna twabuliranga effoti za wiiki ssatu lusi mwezi naye zonna bajjanga naye ne bagaana okwewaayo naye nga tunaamaliriza enkeera ne baleeta mu kitundu ekyo mu kabuga ako dance eyamaanyi ne bazimba ekikaali tetwamanya tyabawala bano bebanaava wano bagenda mu kikaali baali wano ne tubeegayira beeweeyo tebeewaayo ne tulina ne bukadi bwe tuwaayo abantu abeewaddeyo ne bagamba taata yatugaana ne maama bwe baava wano ne bagenda mu disco okusala ku lugero olwo nga bali mu disco bazina omu ku bantu nasaba omuwala amazina n'agaana noli nasaba n'agaana bambi baali batukuvu mu bwononifu tebalina gazina na bisajjasajja naye ngaera mwe bali kumbe gavumenti zaali zakakyuka nga abantu bakyalina bugulnades babirira ne mukyalo abalala baali basirikale abalala badizata naye bwalaba atambula bano oluvannyuma ne bakkiriza abavubuka abalala ekivuka kya raf nekifutuka ebweru nekigenda ebweru nekikwata akatunda ngamba kagulaidi nekisumulula n'akasukka mu kikaali ebbomu neetulika nkulayirira zenalimbulira mu kitundu ekyo abaana bombiriri bafiira mu kikaali ekyannuma kyekino kwe kugaana abaana okwewaayo eri Katonda n'obakkiriza okugenda mu ndongo it defeats my understanding oganya abaana okwewaayo eri Katonda bwewaayo Katonda ofunamu mu ndongo yafunamu ki tulina wano lipoota eziraga ng'abazadde be bayamba abaana nga bagenda ku masomero okubagulira bokisi za kondomu ate bebakomu abazadde mukola ensobi bwemugulira bokisi bwakomawo mu balansingi
ezisigaddewo
olabe wagenda na mmeka zikomyewo mmeka kuba bwotoba kati omwana wa siniya 3 wasimuwadde kukola kikutaasa ki mu kukola obubi abantu bagezi mu kukola ebya Katonda teri kumanya ono kyannyonnyola
kitalo
ukina notunula nukina makagaba antu baku isi kumukoro bagula umazina tata ya situka na kwa atu mchala amukute mchi watu na wane wazina na wana ne wazina bonane wanywa bonane watamira bonane wakolachi na yenga makago tegali imu wade kusabu kwali kubade wo okuli jeno okuja kecho munu chagamba tabantu bangibansu vidi tebatufayo echimichiri de Barumi musambu kumina mnana asoma Yeremia bida abiri mbili chosa anga chosa mako
Barumi musambu kumina mnana chafudaga amba buwati
agambe
nti kubanga kubanga manyi nga munze
munze
gwe mubiri gwange temutula kirungi
nakatono
kubanga okwagala kumbera kumpi nayo kukola kirungi
tewali lwaki tewali Yeremia 22:2
kubanga ne wankubadde ng'onaaba n'oluvu n'okozesa ne sabuni mungi naye obutali butuukirivu bwo bulambiddwa mu maaso gange bw'ayogera mukama
obutali butuukirivu tebuvaawo lwa sabuni tebuvaawo lwa kunaaba tebuvaawo lwa kusoma tebuvaawo lwa kugaggawala tebuvaawo lwa kufumbirwa tebuvaawo lwa kuwasa obutali butuukirivu buli basabu kubeeramu ekibujjamu kisukka amazzi kisukka ekyambalo kyekinnaddiini osobola okwambala ekyambalo kyekinnaddiini naye ng'obutali butuukirivu buli luda wa
munda
awo olwatuuka omunaddiini nga tayambadde ekyambalo kya bunaddiini ali ne munna atali munaddiini nnyo naye nga ye munaddiini naye nga tayambadde ekyambalo kya bunaddiini batula mu woteeri nga batudde mu woteeri hasavinga baba nabauti nabo batuteeka potesi ngekiwale kiweewereza kinegere kyekitambula kantiusi lukwatiti kantiusi lukwatiti entambula mwali mukitambuddeko kantiusi kakati ono ali mu kyambalo kyeddiini ate naye n'atunula nnyo naggwa mbwati bwaggwa muono munaddiini ataye atayambadde kyaddiini n'amukubaga naawereka tujja kuswala kati ate gwayambadde bwotyo ate naawe n'otunula no yasamirira bwotyo n'ogwayo namugamba aa bw'oba toolye tosoma menu bw'oba tokire eki oluganda luganda oli mulutegedde oba luganda aga n'ataalye bw'agenda mu woteeri asoma menu ekitegeeza nti musajja wattu ekisolo kyeyali amala nga amagamaga yali asoma ki menu mama abulingana ekirayiro naye ekibuuzo kyange kyekino mu maaso ga Katonda yawandiikibwanga ki ng'omwenzi kyenkulaga kino ono kyannyonnyola kibi kitula munze kiri ku maaso ate bwe kyajja ku maaso g'abasajja bannange mukama maaso gano gatereeze amaaso bano bannyinaffe bakitegeera nti amaaso ge galwala sitaani gayagala agambye ekibi kituula munze kisi soma wasomyeko ku isaaya 5:7 soka onsomereko mpulire 5:7 wagamba watya
lugamba bwe luti nti naye ababi balinganga ennyanja esiikuuka kubanga teyinza kuteeka n'amazzi gayo gasiikuuka ebitosi n'ebisasiro
ekiseera kyonna ababi ekibi ekiri mu ggwe kikusiikuula kyovula abawala tubabuulirira tomala gakyalakyala w'abalenzi ate bwoba ogendayo yambala bulungi kakati tweyambala ngeri yenesiikuula bano abasajja boolaba abonaabo abatuddeawo basiikuuka enetayimu ekibasiikuula tojja kiwulira tojja kinyonnyoka abantu bonna basiikuuka ekibi kiri mu omuntu mumuwa ne mugamba nti ye ono yaweereddwa obusika taata n'amugamba nti ettaka lino ndirese mumanyago naye abaana bange bakulanga bonnango bagabira n'aligabira baana be asiikuuse byefuna bimusiikudde abantu betwesize nga tubalonda ku byalo, tubalonda mu byobufuzi, tubalonda mu sako zaffe, ne tuwanika ne tusima migongo gyabwe, babeera bakerebera, boogera bulungi, batuwaanawaana, batukyalira buli nnyumba, babuuza, bakuba jjambo, olumala okuterera n'asiikuuka. Nasiikuuka nagana nkomyawo ssente zange, asiikuuse. Omusajja wasa omwana waffe ng'agenda amutwala, bagenda ne basanyusa nga tubagase, batambula amukwatakati. Bw'atuuka eka bwe basiikuuka, namugambe mami, taata mpelekerako ebwero, oli mwana muto, bagenda kulya kumalawo, nze ndekana newomulira. Yatandise dda okukola ki?
Okusiikuuka.
Wano baba amutwala, agenda yewombeese, agenda ne mu bazadde n'afukamira, n'ayogera bulungi n'omuwala baba afumbirwa, agenda akerebera, yeeyisa bulungi, yamwenya bulungi. Abawala batuyisizawo, mwebale kutukuula. Oluusi naffe ne tutatunula nnyo n'olowooza nti alina kazigo, naye ngero lyali ddi mu mazima ga Katonda mu ggulu. Tekabeerangako kazigo, tekabeerangako. Abantu tuba tulowooza nti bantu omuwasize wa kinaddiini, yagirako bannaddiini, awerekerwa bannaddiini emmotoka. Eri abantu abalala beyazikeza ekyalo zonna 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 ne bagenda batisatisa gye bawasa, mala mutuusa kano olaba nga tutera tuyintayina. Ayina yankoma ate tekuli kirala, ate kuliko emiti ebiri, ye nannyini gy'abadde abalansinga n'ateeba, kaakati naawe akutute. Kati mukazi wa bagenda okuteeba yavudde ewaabwe gye bamuzaala. Kitalo. Bagamba batya?
Kitalo.
Yobu 15:16.
Yobu 15:16 agamba.
Agamba atya?
Omugwagwa. Era omuvundu.
Aha.
Si yasinga nnyo obutaba mulongoofu.
Aha.
Omuntu anywa obutali butuukirivu ng'amazzi. Ng'amazzi.
Omuntu akola ebyo obutali butuukirivu naye ng'alinganga anywa amazzi teyeekengera. Ne baba muyita mu lukiiko, nabadala nablaginga, naye nga yabba ssente z'ekitongole, yabba ssente za projekiti gye mukolamu, yazirya, yazibuzaabuza, yawandika birala. Let evidence. Gabulanga n'evidence. Omusajja omu yatusomesa yagamba, things balance even with errors. They balance. Abantu banyagidira naye tebatya, tali munakakankana, anywa butali butuukirivu ng'anywa amaki?
Amazzi.
Nayimira mu lukiiko n'akangaza n'atiisatiisa, era omuntu yenna njogerako ebintu nja mukwabira mu mbuga z'amateeka. Let evidence, kubanga evidence asooka okusiisiriza. Eyensi ekibi kyekikola kirina akakodyo kekikola ekyamaanyi ekireeta embeera eyo eyakaabya Pawulo, nti ekibi bwe kiyingira mu muntu, sin has made the eye in human beings impotent. Kale somesa
nti ekibi kifudde ndi nse nzoyo ali mu muntu okubanga teyeeyinza ng'alinga omufiirwa.
Okimaze tokisinzaawo. I center when our reasoning what important. You don't reason, you just drink, you just eat, you just marry, you just steal. I center a food day ya fetch bichi jita musajja wachitibwa byakola byachito. Musajja mukuru waliwo gye nagenda mu maka nene wunya enzaalo musajja ono gy'azadde, waliwo bwabulu, waliwo bwayero, waliwo bwagulini, waliwo bwatalatu, waliwo bwonna bwenkanaka n'emyaka. Kyenva mbuuza babuuza nti bano abaana mubajjawa? Omukazi yavanga nti buuza oyo munno yamayinja abapakula. Omusajja apakudde ng'abaana be balaba, apakudde nabo bajja kupakula. Aisenta wafa tatya kuswala mu baana be, omukyala tatya kuswala mu baana be, akola ebyefujjo tatya kuswala, abaana bayiga, abaana bakoppa. Basebo ekibi kikutte akantu ako ne kikaliya, nalaba omuntu ng'ayita bwereere. Ng'ayita bwereere wamantiraakaawo biki? Some people walk naked.
Abamu batambulira ddala bukunya.
naked bambara rwampaka. Some people put on these through clothes
bambara butimba ngabulicho nolaba
tugato mugole mukanisa afukamira akakano kusaininga namutikwa na yina ayagala okulingiza boba funo mukisano funo kirabo chebere atenga kadali akoma wana nagenda okulaba ngo mugola agenda kusaininga nenga nakabulaka kafuluma kwaje bekafuluma hakuna midde kanisa yonna jukira batula maso yitata ne mama bazara abazaddewo bibazaddewo henyu ateri bweru ebisambi biri bweru ulagachi basimo kamategeze ne banyabu ebyo nakedness ekibichi tutabantu ngabali bwerere ali kevin twebiri ebweru ebitetagisa kulaga now musaje wali kanakamba if you don't have the goods why advertise what are you advertising ole somu gongo bweru nate kuline nkovu kati ugena kulaga kyecho ole saba kulu bweru nate gakula bulala soka wikebere ulabichi kujamu ekindo kikambo abanange pornography abamba tambula tebaina mpale kati mpale mpale abantu bazivuddeko kujeke mpose ni mwamu masaka abantu bazivuddeko zisala zileta alaje zile temufungula abantu bange mbaleke baddeyo mirembe taina gasalwa gaba buka eye generation yetuina peti yajivako generation yetuliko byanonye ngoye anonye olutamutuuka yeka katika mulwa muzukuluwe nomulaba nga kamunyize ebbere lyagala okutulika lyagala okutulika nomugamba wagula kaki ayambadde akagoye ate yakasika bali obuduno bwakulema kiki lwaki wagula lukutuuka sin has damaged our listening center pornography kulaba biki ebyo
obuseegu
era wano singa Katonda akukola ekifu kyeyakola omuntu omu gwe mmanyi oba olaba ponograf kantu ne kabuuka ne kagenda eri ab'ekkanisa b'osinza nabeeyi ewammwe ne kagwa mu gurupu ya taata ne maama abamu bandibazaala okuse abamu abasajja tebakyebaka basula mu ddiiro nga bali ku ebyo abakazi tebebaka bali ku ebyo kyovola banamaka gafudde nnyo bajja baguzanya eddagala kubanga amaanyi gonna abantu bagamalira ku pornography gwe balaba amasimu gajjudde ekitalo abaana bonna mu kisenge era nze nsaasiramu abagenda mu bino ebintu ne mugenda mweggalirira mwambi yasi oba wantu awalala ne mulanga nti gona omusomo gwa kikulu abaana tanza myaka 18 talinnyayo naye gundi yagenda kuyigiriza ne gundi yagenda kuyigiriza ne gundi yagenda kuyigiriza tetwagale baana bato nolowooza nti eno generation gwogifuga kasita omale okulanga ndi senga namusoka yanayigiriza agenda kuyigiriza ku mutwe gundi abaana bo tebeetaaga kujja mu kisenge kweggalira babeeraka ne bagamba senga namusoke enta etookamaye kategeeza byonna bye mwasomyeyo oba bye yasomesaako abalala byonna naabikola atya kyovalaba nti abaana bo ba expert bakugu nnyo ewaffe rumu omuwala yawemula nnyina nyina amugamba naye mwana gwe ekikutambuza ngaotala ojja kwagala basajja ojja kwononekera bwerere yakola ki nawe nga mami nesonyiwa ekyakulesawo taata sagala kirume maka gange ekyakulesawo taata oyina biwali tomanyi kati nze njagala bikuguka ngaobudde bukyali nasanyalala ate abakazi temumanyi kunyiiga bulungi kubanga ti ekyo bwakigamba omwana ate nze fe abaekyalo twakimanya tutya ate yakimye omwana yaŋŋambye nti gwe ekyakulema nze kankiyige sin eri de center basiba mu byabuseegu incest sika kwagala baluganda ebyo byona byogedde tuyagala muganda we nowulira omuntu nga nkalakosa ekigambo ekivuma naye ababuliza tukizibwa kuvuma naye nga ekigambo kyekijjawo ng'ajejjemba ebitaliimu munnange ne taata abadde ankozesa emyaka gino gyonna nombuuza nti oyina emeka kati ntambuza gwa 29 nga kukozesa atya mwembiriri mulina ekikyamu ab abantu bagenze prostitution bwa malaya empewo bamune bafuira bwiriri nayendera bwerere natafuna nabo babona abo nabo bulaba gendo babuzi kasitoba manyi rape cases zeyongedde abantu bakwata bonna babuulidde bakwata n'obwana obuto bakwata n'abakazi abakadde afunemu ki ekibi kyagenda wala nga bakuyimiza bakubuuza nga bayagala kaana kato kozaala omukazi omukadde nti yamugogombodde akagogo simanyi akamuli kyeyakoze atya nawulirako nawulirako omusajja eya gwe bakuba ne bamusoma ne mawulire kanemerakwabulira gyeyava kubanga muyinza okuba mwamumanyi naye kambabuli yayagala ente ente kaawo naye ng'ente enzungu mpanvu naye wamawulire agasoma abagawulira mwagawulira musajja neyesalira amagezi nga aisente efudde wano wano walowoleza naleeta eddaala nassa ku nte waggulu naafuna wasinziira ku ddaala neyegatta n'ente naye olaba nti kyova olaba abantu bagamba nti n'abatamivu basigala mwakalaba n'abasamira baleka mwakalaba n'omusajja ono wadde musiru lwaki tayagala mbizi lwaki takwata mbwa ebyo biruma nakwata ente n'abantu bakutta embuzi kiki ekyo ky'obwonoonya kuba n'abantu ab'obwereere ekyalo kijjudde abantu bakababukabe tebalina abasajja babagala ate noyagala ente I center rape cases zimaze defilement nazo zimaze ziseko abortion okujjamu embuto kati abantu baliawo beekalakasa abortion must be legalized abortion ne parliament zituula abantu bakkirize bajjemu embuto abamu bebajjemu bebaalimu ne basigalirawo nga tebalina ffe nga basuma tulabye ebitutawaanya tusabira abantu naye ng'embuto zonna yazijjamu kati ate ge magye agalimu ge yatta tusaba tusiba enjala etulumira bwereere abamu nabaana bamujja mudde afumbirwa ku mbaga mpeta asiba munne ekicupuli alina baana lesi tugatta alina ensonga tetusobola kumanya byannabaana kati mubibuuzo byetubuuza mwanga abasuma mubuuze byannabaana yashumu nti buli muntu alina nabaana naye yayenda najjamu embuto neyali azijjamu nebirwala ne bakijjamu kati asirise bekye kutwala kuba bazee wange kuba mukazi wange kutuusa okufa tekulitwawukanya mu bulungi mubi abyanguya mangu mutegeera luvannyuma ate kooteriyo kigamba nti ate oli bwaliba nga talina nabaana ngaobufumbo tubwawulula simanyi oba kyakikyazze mu mateeka noolina omukazi weefulubenda naye tazaala weefulubenda nabaana tabanganamu gwe basooka okujjamu weefulubendera bwereere abantu basirise balina ebyama abantu balina ebyama bewawasa abasajja balina ebyama abaali balabe ku firimu ya Titanic bwebegwako eri tulaba bulabi nga omukazi yagera olugero yanyonyola niye nzijukira nga munamawulira mubuuzo namuga nti mama ebijajja ebintu bino obadde obimanyi okumala emyaka gino yonna nagamba the woman is mine is a deep ocean of secrets. A deep ocean of secrets. Oyo muntu musula naye naye mufere. Naye ate ekirungi ekinewunyisa okuula nga nono bwakuula. N'omusajja mufere awedde. I sent as alpha. Abortion, homosexuality, lesbianism. Kati okumanyanga ekibi kigenda wala omusajja agwana atya nakwamba musajja munne ogenda okulaba omusajja ng'atunula kikazi amwenya kikazi enviiri kikazi entambula kikazi n'akabina akanyeenya kanyeenya tekaliiko akayiiya kati ekyo kiki ekikutawaanya singa abakadde mu baali ba homosexuals wandizaaliddwa ye ate ekikuyise mabiga ng'emiryango weewali ate waabwereere katonda yateekawo omulyango n'ateekawo emiryango n'akola bulala nemanju bwalala eno exit eno entry how come with your education degree emu degree bbiri certificate omwana w'omukungu omwana w'omukulu n'oyita awafulumira obubi pate tetuba fuma mvumi nekwe common sense I center and I what important you can't reason kusumura kwa ndeno entry and exit mukubanga katonda batu biyabikola kati ayi abantu katonda biyakola ngaba ina kukala bwe batyo bani bebabanga biyabakola lwachi mbasomesa bisomese bino betukola bilala ebiri nomo gobe tusomesa abaye ebibyo mukola waliwo yabasomesa ah mweganye bulungi mwabiyigiriza mweka teri yo class tata ne mama batuza ndo kanto naita wano kwata wano kwa ah ebintu mwabiyigiriza mwe lwachi bino muteka ku sente HIV, bisitali tena chogede kecho kulia kuwate nsolo, adultery, ebebebio, fornication, bwebu kaba, wana wangade. Wow, 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 wow. Na ulamu nadini na endo zaalia wahiriza wahiriza. Nisamu kiliza, ya gama mbola bizibu ya teka usente, ukulabi mbeli la nizibula. Kwanzi tezava hibu vijiziji. Ne mama, nazuza bula. Gezina ezache zabula abantu batandiko kwekatanga bachali bato hati fatulo wazantu lube wali ya gama anti tuetegekele chafe chilu wachi wetegekele chitalo ayamba dekako mawano agenze wa mwenzi kumuchalira mbu agenze kumula wako. Na mbu uzo mwala. Kati mbu ugenda yo. Otula wa. Totula kuchitanda. Ndiaa. Ntula wana wabali bali walu waka tewe. Kati mbu otula o. Ndiaa. Sikende ni kuchitanda. Kozi nkuma po jange ni mchibu yaga. Mugala ote mugala o. Kala ono tugala o. Kona mbu uza. Kozi kati bichibu yonyumia. Haa. Nasuse iyo. Te walichi vadeo. Kozi te walindi. Eroli mfumbiro wa watalichi vadeo. Haa. Kati nzafura wa nasali. Tama niti na itawo ni ngeenda ni msekendu ni university ni mbaraku. Wenzi. Obukaba. Bible yegama wenzi no obukaba wanaka tunaliba sali lomusangu. Why do you make yourself an object? Boys discuss in the community, in the church, everywhere. Nima kani zina mumazi genda yunawe. Simu zivu. Haba nabayi nono butama bagenda bateka mamanya. Uyina mumala. Katolia uwegezi baku wegele zako. Mfuka ba mgama. Duachi olese wono. Hata kuwazara mumana. Katato wa somu lala. Na kati haa. Uyo na wazara mumana. Nali negeza mkulabo ba nzara. Kati now that I discover it in Zara. Kati kampasi. Tuinawe na abo wala abo kubela specimen. Mwegeleze mumula benga muzara. Chunga. Hebirabio na mbimazi. Sacrifice. Haa. Aba bamba na bwe batyo. Aba antupa kwa libintu wefujo kumanya. I center. Watulizo ningira wafu. Na agenda. Nebamu mwa mumbugu. Nene unyo wa saruni gwe na woli mukalu. Wani hakuna amiririza o sare. Okole ye chifana nyi. Ensi nkalu mwa. Gwe nini goba mwa. Na mwa. Bakugu. Amwane kwa wakula. Mwava kamera. Ava kubefana nyeri. Gwongere yo mkulu. Okutate kumbi. Neda. Gwongere yo. Na woli mkugu mbusegu. Akube chifana. Nego bachikuba. Si. Zene unya bantu. Ne unya bantu. Umutu tayi, natamanyate bito mdiokola, bigenda kuwela fairo kopi, ngabana boba kuze, bakulabe. Haba muja kuswalanga mukadie, ngevifane mbe bakuba, biwasindi kanga kumitimba gano, biwasindi kanga kumikutu ejenja ulo, yongoteka na kufacebook na chii, katibi, kuzi oterede, inane woita, mutabani uo, hawasamu walau. Saba kana mami baka moko acha alimuwala. Mama wange yali mboko. Bikole ngomanyi. They are all well recorded. tujja kubiraba mu maaso eyo. Reasoning center yekulaga nti wadiriti nze oswadde ero ne kamera zitazidiritinga bwekisindika bwekiti nodiritinga ngeiye buli ekigwako. Nenyazalawo nesezalawo kyovulaba ku mbaga njegena ntuli nembaga zingase mbaga ningene ntuli nembaga ninewuunya ngaabakuba enduulu bamuwala mu kifo ky'abomulenzi. Abomulenzi basiriikiridde balaba embaki balaba embaki maama ono yazze n'abawuga nabo mu kirasha enyambala yokka amabeere gali bweru ebisambi biri bweru mulala mumyufu muzibu bwasitula bwati ekimyaso dajja mukyala nagwere bwasitula ati reverand natulere n'ofumbirwa nga waswalaswala dda ekibi wa kakati basibu ne banyawa omusajja omu yali adifininga muwala yali adifininga miniskati nga yabadde akantu katini. Please, why do you put on like that? No. It is long enough to cover the subject and short enough to show what you want. Long enough to cover the subject, but short enough to show what you want. Kakati wo yambara damage, tori damaged. Ichi kamu damage ba chichu sabati.
Ebituli.
Why do you damage yourself? Why do you put on ebintu ebinakuletera obuzibu? Nasanga omuwala nga yabadde ninga ati oba teyasoma nakasoma teyakasomaako teyakasomaako akambadde kati silvulesi nekaluka ebigambo kagamba nti something like that but ninga ekigambo kyenasinga okwagala ekyenasinga okuseka nagamba please kiss me. Kiss you what? HB. Abba. Gemuli. Wow. Njaga don't some any reason. Orosom.
Yes, Sebu.
And you reason neunya. Njaga don't some mango. Orosoka. Bero ruli barevi kumina munana. Abiri mbiri paka kwa abiri musatu. Na choke deko pokezi ninja kana mbolu nyiriri.
Barevi kumina munana. Uruwa abiri mwebiri.
Paka.
Tosulanga naba sajja. Ngawe basula naba kazi.
Exactly. Tobi wanyi sanga. Bible. Jota bagati Bible chitabo chiri namu vyo na. Tosulanga naba sajja. Ngawe basula naba kazi. Gena mafu.
Echo cha muzizo. Soto sulanga na nsoro yonna. Okweyo nona na yo. Sono omukazi yenna. Tayimiriranga mu maaso g'ensolo. Okugalamira na yo. Oko kwe kutabula.
Somebody said. Musajja mukuru byayogera obibe yali bitufu simanyi. Oba biri research simanyi agamba ati kajoba towakana. Enziku yava mu mbwa. Enziku origini yayo mbwa. Waliwo abakazi abeegadanga n'embwa. Naye nkuba akafaananyi gaala oyo oba wumani eyatuula awantu oba n'agalamira neyegata n'embwa. Reasoning center ekibi kyagyonoona. Chovolaba nga Paulo musure yomusanvu olwabiri mwenya yabadde akaba soma mtu uliyo tukabiremu yakabya atya
Barumi esura musanvu olunyo lwabiri mu
Olwabiri mwenya.
Nze ngandi muntu munaku.
Oli muntu munaku.
Ani alindokola. Mubiri ogwo kufa.
Ani alindokola. Ombiri kuntwala mu kufa buli ruchi.
Buli lunaku.
Paulo ateme mulanga. Nawe we wali wano.
aina omubiri ogumutwala mukufa buli lunaku.
Kabaka mulamba Dawudi yatuuka ekiseera n'agamba Katonda no way,
nkyusa bukyusa mutima,
guno gwe nnina tegwetaaga pano beating yonna. Nsomera 5:10 wagamba watya? Zaburi
egamba bweti, atani mwemu olwe kumi, ontondemu omutima omulongofu.
Exactly.
Ayi Katonda.
Exactly.
Onzizemu omwoyo omulungi munda yange.
Ye yakebera n'alaba nga diguli tezimuyambye, esente tezimuyambye, ebitiba tebimuyambye, omutima gwe gweguliko ekikyamu. Mukama kyusa omutima gwange. Haleluya.
Amina.
Bameka baagala Mukama akyuse emitima ye, omutima gwe naganiza ogwange nange guntwala mu kufa.
No wemula, no joga, no jerega, no lia sente, no lia zebakuteleza, ne wewala, muivina, ateno senguka, ateno duka, buli mtu mulia zamanya, olia uli, kwika mwatubaku manya nada. Dawdi agati ntondamu butonzi, tonzi rabiliza.
Ntondamu.
Ntondamu mupia. Guno gwange gulemedwa. Awolu watu uka.
Awolu gando tulabira.
Imini natubulide babidi sebo. Awolu watu uka.
Awolu gando tulabira.
Chino chenaraba chogenda okusoma. Okuchusa. The story of a mouse.
Luno lugero olukwatagana kukamese.
There is a legend from India.
Waliwe chitundu echimu mubu yindi.
Concerning a mouse.
Nga chikwatagana, edini ya mwe kwatagana na mese.
Which was terrified of cats.
E yaliyeti denyo e kapa.
It went to a magician. This is a small story for
you. E mese nonegende womuluba hale omulaguzi.
To resolve its fear.
E rabe ngaji ambako kumala wokutia kwe yalina e kapa.
So this mouse.
E mese eno.
Applied for a change from a mouse. Into a cat.
Negambo mulubali. Nsabo nchuse. Mve mkubere mese. Mfuke kapa.
That seemed to resolve his fears.
E chagama gezi negalabi kanga kagendo kumara wo. Okutye mese kwe yalina.
Face to face with a dog.
Bwati ate. Avenga somolo kuole kana buanga. Nemese. Nembwa.
Ebyembwe. Ebyembi. Bwabata ambula. Yagamba mulubale nchuso mfule mbwa. Amanya mfule kapa. Kati omulubale naba neddagala lye mu magezi ge. Namufula kichi.
Emese nefuka kapa.
Good. Kati bwamalo jifula kapa. Nawuliranga asanyusi. Kati tachatia. Waita wenna abatambula. Nasange mbwa. Mbwa nesanyuka negoba kapa. Kakati kapa neda yuko mulubali nekapo mulubali sebo wanfula chi
wanfula kapa
na ye mbwa zibade zindite chobokola mfule mbwa mulubali gaide takarali na mfula chi
mbwa
na fuke mbwa na agena mcharonga abadala abacha tambulange mbwa na sanga
ingo
Hengo bwe yalaba kumbwa. Nita fubutula. Bekaduka. Kasibira wa mulubali. Nakamo mulubali. Haa. Mbade simanyibi zibu bino. Chama kesi mfule ngo. Neba mfule ngo. Babata mbulanga ngo. Nasika na bayizi. Habayige ngo. Neba mkoba. Yawone na watono kufa. Na dayo mulubali. Mulubali na mugamba. Katintegede. Wali kapa.
Wali mese.
Neto kufula kapa. Nechita kona. Neto kufule mbwa. Nechita kona. Neto kufule ngo. Nechita kona. Kakati chito gendo kona. Tula bineme na tebi kona. Katu chuso mutima go dayo mmese wu. Ubele mese. Chekina asinga ko. Jetu kuchusa yona totelera. Echibi chayono na abantu nti. balemeddwa okuterera ne bwemuwa obukulembeze mu kanisa ne bwemuwa obukulembeze ku kyalo ne bwemufuulawo nalebo ne bwemufuula omwami ne bwafumbirwa ne bwafuna ssente ne bwagurajuwetinga asigalanga bwe yali nga tannaba na kugendayo. That is sin. Dawudi kyekimukaabya ntondaamu bikyuke, ntondaamu bikyuke, mpa omutima muki
omuggya.
Amawulire amalungi mukama waffe akirina era kiri mu nteekateeka ye.
Amina.
Soma essula ya 36 Ezekyeri olwaimuetanpakakulaimusaa akikola atya? Kati no tumaliriza, njagala otegereze bulungi kuba bwetotegeera wano mba nkusubiddwa. Wulira, bameka abaagala okukyusa emitima gyabwe? Bameka abaagala okuwona ekibi kino ekitutawaanya? Nange njagala, kubanga yagala ti bulwadde bwa buli muntu. Naye Katonda akikola bw'ati. Number one.
Ezekyeri 36 olw'25 era ndibamansirako amazzi amalungi era muliba
abalongoofu. Tukubaamiina bannaaye. Mukama mwetefutefu abantu bawana Masaka n'abatulengerera gye batulengerera abatulaba. Mukama mwetefutefu okubafuula abalamu era abalungi. Tugambe tutyawo.
Amina.
Era maaso.
Era ndibalongoosa mu mpitambi yammwe yonna.
Ndibalongoosa mu byonna.
Ne mu bifaananyi byammwe byonna.
Ngenda kubaggyako byonna ebifaananyi byammwe byonna ebikadde.
Era ndibawa omutima omuggya.
Ngenda kubawa omutima omuggya.
Ne nteeka omwoyo omuggya munda mummwe.
Nteeka omwoyo omuggya munda yammwe. Tugamba tutyawo.
Amina. Era ndijja omutima ogw'ejjinja
mumubiri
gyammwe
nembawo
omutima ogw'ennyama. Era nditeeka omwoyo gwange munda mummwe ne mbatambulizanga mu mateeka gange. Era mulikwata emisango gyange ne mugikola.
Katonda kaongezi kalero mwetefutefu okubikukolako byonna. Mwetefutefu agambye nti I will clean you from your idols and everything that has defiled you. I'll give you a new heart and a new mind. I'll take away your stubborn heart of stone and give you an obedient heart. Tukama tutya.
Amina.
I will put my spirit in you and I will see to it that you follow my laws
era ne mukikola
and keep all my commandments
ne mukwata nebiragiro byange.
You then you will be my people
bwembutyo munaabanga abantu bange
and I'll be your God
nange nabanga Katonda wammwe.
I will save you from everything that defiles you
era nja kubaggyako byonna ebibonoona.
Kyuddayo gye twatandikidde omusajja ono kiki ekyamuyamba okusitukawo? Lwaki yasitukawo? Musajja mujjukira gwe twatandise naye yabadaani
Yokaana essula ey'okutaano bwe twamusanze eyali yeebakaawo ku kidiba okumala emyaka 38.
Kaakati wuliriza, bwe tukkiriza Kristo Yesu kati nti bwe tukkiriza Kristo Yesu agambye nti Kristo ajja Kitaffe Omwana n'Omwoyo Omutukuvu ne bayingira mu ggwe ne bakutambuliza mu nteekateeka ya Katonda era n'owangula.
Amina.
Lwaki osobola okuwangula? Devo ali mu ggwe alina maanyi mangi naye Kristo bwe tumukkiriza n'ayingira mu nze atandika okunyigiriza omulaba ndimu. Atandika okunfuula ali sensitive to sin. Ntandika okuwulira ebiswaza, ntandika okuwulira ebitassaamu kitiibwa, ntandika okufuyibwa empewo, ntandika okulaba nti ekyo kijjawo ekitiibwa kyange. Ekyo Yesu kasita kuyingira mu Kitaffe Omwana n'Omwoyo Omutukuvu yakutambuliza mu nteekateeka za Katonda. Education cannot do it. Money cannot do it. Position cannot do it. Status cannot do it. But Jesus can do it. Hallelujah.
Amen.
Oya gama. Kastatu mukiriza najja. Ekisoka nga tusonyiwa tuchikubira amina.
Amina.
Nga asangula ebikadde byonna. Wasamira. Wajamu embuto. Wajamu meka. Wakulani. Once you say mukama nsonyiwa. Nga mukama akusonyiwa. Nga dira max yezi yakola kunsi kuno. Nafuna chikumi kuchinacho. Nga zonazi tola nga zikuandika kupeji yo. Echoto chitegede wanukubia mine tegede kika. Katonda wa kusonyi wa. Tewelte kakumusangu. Katonda wa kusonyi wa. Adira. Zona makise zize. Nazi kuwa gwe. Nagundi. Segundi. Nofuna makise zobu tukirivu wa katonda.
Amen.
Atena ateka uo. Ebi na kukuma. Na kutambuliza munteka teka ye. Akuwa moyo mtukufu nataniko kulaga echo teba chilia echo teba chinywa auto tulao aha wani pangisizao ni hawo jafunya webizibu aha ogomo nisoka wegendeleze omoyo mtukufu atandiko kutamboza toli mtukirivu tofuse chanjaulo na yoli na guide ali mugwe hagadi rotiru kutuka tuyamba debulunji nedda tukisoboka takwirizwe kukwatako olinechogera nawe doboze dala hagamba bwetukiriza Kristo Yesu atenga ya inobu yinza soma kubikulemu kubina mnana wagamba wate wagamba wate
emu kubina mnana kubikulirwa
hey.
Agamba wate
hey.
Agamba tero mulamu era nali mfudde
kati
era laba ndi mulamu emirembe n'emirembe era nina ebisumuluzo ebyokufa n'ebyemagombe
ewe tukiriza tunajja gyali tunabeera mugwe tunakutambuza tunakutambuza osobola okuwangula bino mbadde njigiriza osirikiridde otidde nnyo naye osobola okuwangula. Paulo agambye Paulo yagambye nti ngandi muntu munaku ani alindokola mu mubiri oguntwala mu kufa guno n'agamba nti kansomenze mwennyini wagamba watya wetwatandikire
hey,
lusome
nsengandi muntu munaku ani alindokola mu mubiri ogwo kufa kuno
naye nawa ansa kyenjagala
nti neba zakatonda kubwa Yesu Kristo
kama wafe
kubwa Yesu Kristo kama wafe kale bwekityo nsenze kama
madesi ani alindokola kati amufunye ye Yesu Kristo yeka
mukama wafe
Yokana 12:3 wagamba watia
wagamba bwe wati
wagambe tulile
Yesu naddamu namugamba nti
namugamba atya
omuntu bwanjagala
omuntu bwanjagala
anakwatanga ekigambo kyange
anakwatanga ekigambo kyange
nekitanga anamwagalanga
anamwagalanga
era tunajjanga jali
tunajjanga jali I love that statement
tunatulanga jali
tunatulanga jali
yes
Buliwembe nao, ere chingano kwemula, e chingano kwa isobubi, kubanga ninaba nena abasa tubabera muno, chitafe, omwana,
no mwe mtukufu.
Echo chikontrolling ebigambo byenjogera, chikontrolling enyambala yange, chikontrolling eneisa yange, chikontrolling abyo nabye nakola, kubaba nene bali wano munze, chitafe, omwana, no mwe mtukufu. Ero olwo kubanga bali munze bafilipi 4:13 chava unzikana agamba atya olwo kubanga abo bonna bali munze hotyo
bafilipi 4:13 agamba bwati
agambe
nyinzi zabyonna moyo ampa amanyi
banange tujja kuwangula mu kama wafe Yesu Kristo bamekaba galo kuwangula Eje chirode tujja kuchiwangula kwa chine dagala teli abwerere.
tewetaga kunekulia kan kino tewetaga kola kino wetaga kukiriza nebo kiriza teshigwe wetambuza tunaberanga joli tunakutambulizanga bobange chicho yagala yimirira tusabe obulwadde tusobola buona kubanga dagala tulitegedde Yesu wetugenda jali night ekisoka tusonyiwa tumasira kama za matokovu achuse mitima jafu na kujamu mtima mkaluo ugubade kuwakana ugubade kuluana ugubade kugulia bulichinducho na wafajiri ya kante ugwamadu na kuwa mtima ugwenyama akane ni kakutamuliza mateka gani era ni mugakola bobo badesu joli ngechibi chakuwasane chikuwangula nyo gwe wemanyi ngechibi chakuwangula nyo ngo wulilo lwalero yagala kisimbukemu abalabage na mungu donde babamburula nze kuise kuja wano tukusabire ufune abakulu abasa tubaje kitafu omwana no moyo mutukufu bayingire mugwe usonyiwe obere mujja emireme n'emirembe tugenda kuunga abantu bano ina fena tugenda kweongeri Katonda kubanga n'endwadde y'abantu bwe fena utajja fena wano maso na yinga abalwadde banja abalwadde obulwadde obwo nga ayina ekirwadde alina byatambuliramu nyinga yagala kuwayo wayo bulamu bwe obadde bwakweraguza obadde bwa malogo obadde bwakufuwa mindi obulamu bwe bonna bobadde bwakunyokeza ebyo bwakusindikiriza bitambo n'ebirala bakuwongayo eri emandwa n'ebiki bakuwongayo dda abakadde bo otambulirako ebintu oyogererwako ebintu ku mitwe egyo eri ebyegatta naawe bijja ekiro bikulumba emisana bikukozesa bikuwunyisa bikutagaza bikulentedde bikumazeko emirembe ffe tuli wano leka kugaana kuvaayo ojje ne tukusabira n'ababulizi bano basiba wano guno gwe mukisa gwo gw'olina ayina ebikutambula ayina ebikwogererako ayina bye bakuwongerera kyekiseera kyabyo okujja wano mu maaso ne tukusabira kubanga nabo bibadde bikuba publicaly ogwa byalaba osula mu ddiiro onywa emisayi olya ebibumba by'embuzi buli mwezi lwoguboneka ebibumba ebiwowoolo n'onywa wasiba endege ku mikono olina ebikomo olina muyirizi mu kiwata awo abamu zirina abala bayinamu ebintu ntu babasala emisale babawongerera bayina ebintu mu kitanda bayina ebintu mu nsonda bikutawanyizaawo gwe oloota bitaliimu ffe musebu basebu ne banyabo ffe twerootera tugenda mu ggulu naloose kintwala nga kiddugavu kinkwata jajja nga yaze jajja owange yafa twamuziika tadda saagala obeereeyo ng'olina bintambula byogera ng'abantu bali wano abantu kigwa baleese Katonda yabakuleetedde babwereere basobola n'okutuuka mu nnyumba yo oba olina ebintu bye bakusimbira oba olina biki byagala bakule bano tewali nsonga yona 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 teri akulimba musajja kudibya byakusamira na lubaale naki no way the verses sajja kudibya mateeka oba ebyabannabbi era nsaba abo bonna abali ku mikutu ng'eyo gye muli nammwe tukoze ekkoola eno ng'olina abantu be wakuŋŋaanya abalabirawo mu kasitensheni abalabira mu makaago abalabirawo nawe bali mu ssomero omukulembeze ali awo oba oli mukadde wa kanisa oba oli musomesa oba oli nnyinimu kino kye tukola wano ky'okoleeyo abantu abo bakuŋŋaanye bawandiike basabire bategeere mubasabire baveeko ebintu ebibatawaanya nali simanyi nti ebintu birumba abantu n'abali mu bulaaya n'abali wa nabo balina gasi oyo ebintu birinnya n'ennyonyi kakati gwona omukisa waguleese sigwa abantu batambula butambuza ogenda okunonya abaana abasabira bakusabira bali wano musajja tuyereganga tuli mubaasi naga nti gwe baaloga ne bootunda eddagala linamuvumula agulamu bitumbuwa kati gwe ddaawo kikakasibwa tuliko eddogo
tewali chikwetakisa kudayo na bintu bino nge kusaba kwa bwere bana basuma bano bana bali bano timu eno jiraba ate basibano basulawano katusabe tato mulunji oyogedde jituli kuba bulwadde buno wafefe na ekirwadde kino ekyamaddu tulidde ensimbi tulidde ebitatukwatako tusise kino ekibi kitweyambuza tulimbye abakazi tulimbye abaana tulimbye gyetuweewola ssente tulimbye ku masomero tulimbye ku malwaliro kituufu Katonda singa otupimye ku bwesigwa bwaffe n'otupima ku ssente kama webali kutusonyiwa n'otugumiikiza ne tubeerawo paka olunaku lwaleero
amiina
nsabira abantu bonna mu kidaala kino n'abatuwuliriza yonna gye bali mukama ebitusobyeko tusonyiwe oli mukwano gwaffe oli kitaffe otwagala nnyo yagala tugende mu ggulu nsabira abantu abo bonna obebadde yeeraguze yeeraguza erimu eyiriza asula mu mbugo asula n'ebyogera agenda ku malaalo afuyire mindi ku malaalo mu buyumba obutonotono obutalina makulu tu sababu limuntu yenna kasitanga awadde mutima gwe mukama musonyiwe ate omwambululeko ekizibu ekyo kyaina
amiina
tetuyinza bana abaana abazibu wano n'abakyala n'abasajja abazibu wano mu maaso mukama tokkiriza muntu n'omugenda na sitaani never
amiina
yingira muli kitaffe omwana n'omwoyo mutukuvu yingire mu bantu bana abazibu wano mukama baddeyo nga bakitiibwa
amiina
omuntu alimu yesu taddamu kuyita bwerere taddamu kumala galya taddamu kumala googera eneyisa ekyuka community ekitegeera abazadde bakitegeera amaka gatereera essomero litereera bano batereeze nga bweyagala
amiina
batalina ssente bazifune tewali nsonga lwaki abantu bakaaba nga tebakkiriza Katonda ayinza byonna tewali nsonga lwaki abantu badagadaga n'endwadde tewali nsonga lwaki abantu batambula n'ebikolimu era nsabira abantu bano nti omuntu yenna abakolimira buli kikolimu ekibatuukako kifuuke omukisa gye bali
amiina
era nsaba Katonda ffe ababadde abalabe baabwe okuva n'akawungezi ka leero bafuuke emikwano gyabwe
amiina
ebisuubizo bibateekako nti teriddoga wali isirayiri teriddoga eribeewaddeyo
amiina
abantu bano banafuna oba balidde butwa oba babasindikire biki binaabayitako kutwe bajja kuba balamu
amiina mukama
kubaekyo kyekisuubizo kyo teryattanga kitaffe omwana omwe mutukuva ali mu nze
amiina
kyusa abalabe baffe batwagale tusabira abantu bano aliyaba kulabye for the first time nga biwaddeyo nga baagala nakugenda gyoli abala siba batize baagala nakubatizibwa bawandike butale mu kitabo ky'omuggulu mukama
amiina
eriyabale yabakankana abakankana ate benakkiriza ate benakkiriza bajja kunkola kino bajja kunkola kino twagala omuntu ategeere ndi Katonda ye Katonda yennyini nannyini buyinza
amiina
wangula emitima gyawe endwadde eno ey'ekibi erime kututwala okwonona nga tugenderedde jjo twayize ti omuntu bw'ayonona nga agenderedde tesigaddeyo saddaaka alindiriza buti muliro naye bwe baluyogedde bulungi gye tuli nsaba ekisembayo mukama ng'okomezeewo bakabakawo ttiimu eno yonna ey'ababuulizi ttiimu eno yonna ey'abakampa ttiimu eno yonna ey'abantu abaze mu kidala kino ttiimu yonna etuwuliriza nabana abaze mu maaso n'abasigadde wonna nga baagala okujja bamu balwadde bulwazi otutusyanga mu bwakabaka obw'omu ggulu
amiina
bwe tuli kulaba tuli batumaze ebyatusobako biba tebikyalina makulu n'ebyetwasubwa biriba tebikyalina makulu tuli batufunye obulamu bw'emirembe n'emirembe kiriba kimala ku bwa yesu kristo mukama waffe ekisa
kya mukama waffe yesu kristo n'okwagala ku ayi katonda n'okusa ekimokome mutukuvu ebirinaffenna emirembe egitaggwawo amiina.